Jia, MCLS, Holy Spirit ndani yangu, amenipa boldness, that's why ninaweza nika witness. Papa Emile, well in the show, ni follow the right path, but on my side I saw that like a curse, cause I couldn't stand leaving this beautiful girl. I never knew that God was giving me a chance. Clubbing was the trend, siku jua inge end. Monday to Saturday, always niko drunk. Sunday niko church, searching for beautiful ones. And after niko club, now a rainbow on my side. The devil held me tight to prove that he was right, until I realized that Jesus saw the Messiah. Sasa niko poa, yani mimi niko blameless. Mbele yake God, mimi nitakuwa shameless. Holy Spirit in me, niko poa, niko poa. So through the grace of the Lord, niko poa, niko poa. Holy Spirit in me, niko poa, niko poa. I do it for you. Rudi club na kukunywa tu mahenasi, nitaenda church na kuhang na makasisi. Story tutabonga ni ya kuchange his society. My youth kwacha crime na kukam kwenye ministry, na kuwacha drug ambazo si za kifamasi. Alini forgive kwa makosa niyotenda mi, kisha na baraka amenipa inabundantly. Shaito akikam, Holy Spirit come suddenly. Niko so courageous cause my father is what me. Siku na mchana, he's the light to the pathetic. Chota na chonipa ni origi, yani see your fate. Roho Mtakatifu alinitoa kwa impunity. Sasa niko clean, kwani alinipa purity. The favor that I have comes from the Holy Trinity. Alinipa love, grace, joy and mercy. Kwangu hakuna limit, love yake ni infinity. Holy Spirit in me, so through the grace of the Lord, niko poa, niko poa. Holy Spirit in me, niko poa, niko poa. I do it for you, niko poa, niko poa. Nilisare mich, nika feed on the bitter herbs. From the one above, niliweza get the true love. Nikitaka deo kwani mola ndiye sus. Mi nikiwa naye forever sitakuwa lonely. Stories za kusota labda sake kwenye missing files. Niki come through shadow and a sky in a blink. Niko so protected than honey in a beehive. Magonja kwangu zero cost, Jesus my physician. Jibu lake kwangu ni yes and amen. Word yake God nita spread through the music. And in Jesus name nita cast away the demons. Aliyo na magonjwa watapata pia kupona. Paka kwenye giza nuru yake itang'aa. Mimi niko poa na siwezi kukataa. Mtaani nilingia wakanizimia taa. Naye Kristo alipo come alifanya ninang'aa.